Studio Kalangu yende joino wittodi emin tagi sappo e joinani habaruji denni e fulfulde dimi Oumarou Dianganta o. Ndara ko e majjini hande jeego e lewru fevrier nyalaano ittanaane gandurwi diddo e julnol har rewbe e delle e duniyaaru leydi men Niger dini hebi jehol yeso gan sabi dum uytarake. Nonno on nanan do horebe hano leyde G5 Sahel nonni gadi portal mabbe del leydi Ouagadougou nane bi'en wuro Ouagadougou nonni do ardangal hano horejo leydi Ouagadougou kan ardina ko lonti hano lontudo horejo leydi men Niger do fedde hano G5 Sahel. Nonnon do yotren pindido hande yeccata ko nani bibbe leydi Nigeria perube gari hano wuro no hi e bangi nonni departement mo Madawa region mo tawat dun do har ko ciwata rafi de nako. Do fi julnude hano rewbe del leede duniyaaru dum wadi nyalaane hano ittano ni hande leede men Niger dini juli nyalaande don ni dum sojjarake gada gan demu ni hano wadata na pecce jowdo herme non ni hande do de ni ciwama pecce didi do herme non del leede ni ciwama hano fi o hano boytrake del leede men Niger dino ni wakati on don ni madan dullay hano maymuna goto der himbe o ONG ko ni prad non ni woni no holla wiide ni durwi didde ko be gonbe gada sabini buytari hebama dum do wakati on don ni o hokki no filla mun dun do har ko ciwata sadarma ko waddanta inna fa mema bi nonni har ko ciwata fi on dom o yawtidi e rukka yetto Abdourahmane nonni
on ve eradiquer
min gidana o yaade duubi ujunaje didi e chapande tati un hanta fe e leedi di gollal gal gidal gal gay utake sanne sabuden do hemre joon fu e julnaabe hande der hemre bura dido hunde non ko woda fey seeda fal cellal rewbe burayna ni heewde har region motilaberi ma kolondi yaade to rodi farton yaade fulbe e gurman koobe watta dum midin gada tindi yaade e himbe wadannobe dum min gada yewtereji sabuno wodi julnal noobe accutube be endu heba golle na foje be wayi wadde
himbe commune rural mo inatas noni region mo tilaberi no haja balla noni takido e mer on noni wurto hano wuroto himbe yeggi noni garrafi diam noni hano bi hali wide hano indirte do asalek noni aga alhamdu noni o beydi wide ni hano satarmaaji rafi de na ko guno do waddi do hano wuroji kewden do mabbi jangirde mu en ko watta hano na ko burta jangirde sappo dun do hano tarnan fudai kam o fantini.
Les gens, ils souffrent vraiment.
Nimbe no don tampa sanne, ibe kaja mbala gaji, wana sfara nyamdu du tam. Sador mandiam nimbe goibe ben no ngodidu. Ibe njidi wada nende fora zuji. Jongo ibe tawa ander no kure to rafi ndiam tawa sanne, fora zuji tawadi dindo kejata jama arendem. Dungwadi ko wape mape nondewa faramayo ehala kakaltenka, ludale goibe ben funa tawa ander komini desa. Lekolo ondo wala no gola. Rawani lekolo ji chapande tati eje tati mingodi kogolata hika nogai edidi wodi ndene sapo ejegon mapi noni lekoloji nogai edidi dindo wana fungoni nogola sarope sukabe ben kampe koemu nokula sukabe jangope nokula jangino bendo nokula nokure
on peur de la zone.
Gandru didde e biye ni biddo bibbe bombe nonni e rafide naku chaka lenyi wondadi nonni hano dun do wadi jangirde gon hano mabbama nonni ko sabi dun kan woni rafide naku nonni der lede G5 Sahel di nonni di labi hano filla mu waddama der kawral gal hore be G5 Sahel wadi Ouagadougou nonni talata o nonni dun do wakati on doni miki ruaba nonni hokko habaru mo Ouagadougou FM nonni waga FM nonni radio gondo der gallure den o fantini bandi min Adama Dawachi.
C'est d'abord le passage.
Dun tawa kena ginanda hokugo nokko hakunde horejo leydi Niger Issoufou Mahamadou e Rocco Christian Marc Kabore mo Burkina Faso. Amma ko buri mangu dun woni durwidol e bibbe bombe. Do leede joyde G5 Sahel en no wodi godde wakati funa kipitande ngade dermu. Misali iri ko Burkina Faso e Mali. Denne horejo leydi Burkina Faso oji adi e honobe makko ben durwidol e biddam bonda ko. Hano ko darta hunde fu ko jewta jande horebe leydi be koji adi e durwidide bibbe bombe heba lawol jande darto lekoloji mabbaade din omte didabengel horebe leede ben jami jom en ande ben gollida e himbe wuro ben do ganno tampi bibbe bombe ben no keban lawol wattude sukabe bombe der mu'en.
Njandar mabe joo kambara tato anawuni noni unwoni dima keba do der hipitere hano de pipe bombe ngati noni kengan chaka mabe he suwegeji kaw. Kojo tojebi kaw jit he fila dena ku farso pirde burkini anondi der wuro ursi noni hano wonduni ekero lady mali noni. Nomiki ruaba noni hoko habaru hano radio mo waga FM noni yotidi e bandimin do chelol adama dawati jandar mabe hano mabe wakati yuko pe goni be kipite pe noni hano fellu mi fella nati chaka mabe dundo.
Don wadi wakati ko leedi Burkina bibbe bombe no kippito dum fudu der Sahel on dum buri kan woni sobirde Burkina Faso e funnaange mun ko nimbe kaani jogito e lawal gal woni sogeji Burkina no dum kono ndira e mabbe yerno habaro andirira to horebe leedi Burkina be kali e wiide ko bibbe bombe hemre e chapande nayo en jeegom kamem mbara altine o ipitere wadande kengande no sogeji posita osi ittana di tam gam widol e bibbe bombe non be gonana sobirde Burkina Faso kerol mo e leedi Mali le hippiterne do su gendarmaaji joyi mayi tato barmi der mabbe dido nawnake sanne yeru no mawdo tamazor sogeji on andiniri dum bibbe bombe no ga e go mbara
non 30 neutralisé
ibe gada han kambe jeego bara der hippiteji bibbe bombe boko haram woni no wada farso birde hedo lettugal hano leedi Nigeria nonni dun do tetugo lumobe e wuroji kewdi nonni mursinama nonni habaru kebaado hano talata o dun do to bibbe wurobe nonni der himbe hano bi'em Abubakar Shekau nonni hano kanki piti hano altine o nonni wuroji Shua e Kirushina nonni der wuro hano bi'enni der wuro mo Madagali nonni der leedi Adamawa sobirde hano heedu lettugal nonni be hano barabe bedo goto hano goto kay hano mo wuro Shuwa non dido bedo kambe ndobe diya kana hano Kirushina nonni dun do habaru o juwana to AFP nonni hano kan andini hano andinore de nonni dun do ni hano surbabe geddo diwtabe nonni nyande alal nonni mania riyam nonni manariyam bi eni hano jeddo bedo der commune mo tumur noni region mo difa be jofama nyande altine de noni no bandimin hano mo wuro gon andini min noni gada hippitere hano natune chaka bibbe bombe be noni e bandirabe mabbe noni chaka hano tumur noni e boso noni habaru kebaado der wuro gon dundo har ko jewata habaruji din ni ko hokkata hano jinganobe bibbe leydi nonni lawol nonni yago yeso nonni gidal e horebe do fi hano gollegi dibe gatti yeso nonni de lawol gotol gol wadi bi leydi Niger nonni kaka tudda nonni yahi jeddire de leydi France nonni galure Paris der gidal hano indirtengal nonni siri noddol gol mawbe hano yago he bi enni yeso nonni yago yeso pipa nonni ministre kawji do e filla hano leydi France yade leydi Yassine nonni kaka tu dani hokki hano bawde hunduko mun noni Nafisa Adamu Sirfo e kelalol.
Il s'agit d'abord de la
arande fu ndartina filan de nagu kanye ballandirul hakkunle de G5 Sahel de endam de be ngel du kono ndar filan yoltugol hakke bibbe adamabe tata de ngel ndar yol binande hokko babaruji wada golle mu en haniri illa altinere me yidi e beta François Colocage la tudu kanye hawji filan ko ndarto yoltugol hakke bibbe adamabe noni faande me yidi e beta do Marc Chokerel kandu konnan hono nila no endam mo leede Sahel mi yida himbe hewbe du kondam e der fi on endam min kalando kulle fu ko haani alede ko ndarto du kono fa hande ko jingono be sudu baba gonno gada e der leedi Niger do endam
mike culturel et tout ce qui s'en suit
sedde hawjini e gollegi sede ya wonon do fi tupaki gade teddo leedi hano Senegal nonni ko hora ko leedi ko watte noga e nay lewru fevrier hitane dubya idi e sappo e jeenay nonni gidal nati chaka mabbe nyande altine nonni nay e lewru fevrier der gallu hano der gallure Dakar nonni e horejo kawji do fi tupaki leedi Senegal nonni sena nonni dudu ndir nonni dun do har ko je watta tupaki non tobe hano jingani fedde sede ya wode no ardangal hano horejo leedi bene kiddo nonni yaayi woni noni kawjina do ardangal tupaki leydi Senegal do inde CDA wononi dun do fedde CDA ko antini andinore de hano bolum e bolum kambe leydi Niger kam leydi Nigeria e Afrique du Sud noni ummodi noni to latol balo nyalane deber noni do der gallu nyame noni to kuppo hano ama Afrique noni ko no file noni dun do wakati on don ni hano fedde latobe balo be jottaki dubi no gay noni latol balo didabo odo kando hano natana bi enibe keppo didi gambe gadana tati e tati noni dun do mena Niger e fa hankasem bi eni Irondel hano Burundi noni dun do wakati on don ni Mamman Bashir yewtidi e Somana Amadou Dow latol balo ditabo o no wadiri
hakkunde Nigeria Afrique du Sud Afrique du Sud waɗana latol kulol kulol gan koɓe gatto ɗum fuɓe gonaɓe gaɗa fatiɓe nanene ni bi kamɓe kay yanoɓe ganda hakkude mabɓe Niger nanene kaɓe ardini himɓe hawjo nokku o fa woɗan Nigeria ɗum saabi kamde heɓa wattude biba goto jonkaɓe fuɓe immowi biba goto nannaka hakkunde Niger e Burundi dukonɗa eɗen andi Burundi illung e ɗe feccirɗe ɓerde endam waɗa kada tati e gotel fa heddo kotte minta sappo e joyi yencide fa ɓe jotti kerol ɗum dukonɗa wonana e dow fa hande gollal hon ekkito mabɓe kam waɗi golle lobbe sanne wakkati mo hani waɗede nden tawi ɓe leydi Niger ɓe konda ni ɓe boofi sanne har filla gattol hono biiji ɗi endam aɗa woduno tati ono wodi gotel fa woɗɗa hantude minta sappo e joyi oto waɗi hewtima nden ene wawi ede ekkito endam golle mon woɗayi golle makko to woɗirede woni himɓe ittiɓe endam ɓe wattino kuji mabɓe ende wona ka e hanno wattede allah hokku sa a ni e les pi tataɓe ɗe endam tam eɗen mbawi keɓen sa'a deyini eɗum ɓilliyaka
avoir la chance de se qualifier sinon les taux se resserrent
nde lawol gottol gol ni lettol baalo tata ɓerɗen no yahan waɗowe noon ni ñande hano mawne noon ni pelle nayyi ɗi fuu moye fuu no wawa yaade to mbi'e ni lettol baalo hano feccere han torde den
ciro seren yaade dolɓe
mayna sorwa warda birnin gawre
kettine studio kalangu ɗo radio moɗon
studio kalangu yaadu leydi Niger
nonnoon ni rafi denaku nder leydi hano leydi Nigeria noon ni far soɓɓirde mum noon ni ɗum waɗini hano woɓɓe ɓe proyi noon ni ɓe gari nder leydi men Niger di noon ni hano ɓe ƴuwani do zamfara noon ni ɗum ɗo ɓe gardi e koreji maɓɓe noon ni wakkati on ɗon ni himɓe ko watta ujunaji ɗiɗi noon ni kan gari hano bangi nder département mo Madawa région mo Tawa noon ni to horejo hano horeɓe wuuro gon no wonno holla koɓe gonɓe keɓa balla yaago e gomnati on he ɓi en ni fedde witene HCR noon ni ɗum ɗo wakkati on ɗon ni madame Ousseyni Camara noon ni Mariama Adamu préfet on kan yewtidi e bandimi noon ni Hamza Nomaw
komin ƴeewi min daari min mbi to himɓe ɓe lime min keɓi himɓe keme ɗiɗo e joyo worɓe capanɗe jeɗɗo e joyo rewɓe hemre e lessuji nayo e jeenayo nder maɓɓe sappo e jeɗɗo funo sawɓe sukaɓe farmanɓe ɓuuri ɗuɗugo e nder maɓɓe ngam ko ɓe lima no ɓe keme tato e lasso e jeetato e hitaane yaade duuɓi joyi
laabi ɗiya aduɗon e koƴanel to deengi werɓe ɓe
min gaɗi ɗereeji e hekkude gomnati kamɓe pelle balloji mi woƴi mairi o min pooɗi hakkilloji mu'en e gaddanama ton gooto ko bayeeri e feccere ton maaro gooto gollirde hoorejo gouvernement on daniɓe tonoji maaro sappo daage keme tati guɗo tuddorɗe keme tati arkillaji keme tati e baasiji sappo goto fuu no watta ko watta himɓe hemre ɗum woni ballaka keɓaka jina amma no wodi fedde HCR de Tawa kando min lildi ɗum ɗereji hawtade e PAM
garol yimɓe ɓe waddana en fuu saɗorma far jondemo nder no kuure nde
hannden saɗorman tawaɗo ɗon on woni rafi ndiyam e nyamdu denne noddangal ngal gaɗanmi e gomnati e pelle ballooje woni ɓe ballita himɓe wuro ahmet ferewɓe kesumɓen e fa hannden gure tawaaɓe e wuro ahmet ɓen ɗendu balle ngam min ngi'i ballaga ko himɓe wuro goo gaɗi kanon min kantinayi bindi ngam caggal nogay e joyi lewru janvier warde nogay e jeetati mum min keɓi habaru ko woɓɓe gari dogon marché zataka zaratawa e bangi min ƴami e commissaire bangi on kamɓe himɓe wuro gon ballamin min lima tawaɓe nder gure ɗe toɓen min paama dimma maɓɓe ngam min tabintini ko nder commune bangi on hande no wawi latade nder ferewɓe ɓe ɓiɓɓe bomɓe gara nata nder maɓɓe no waɗandu ko doggoyɓe zamfara en gara kan en du
on kettinike ko yewtere ko préfet mo Madawa noon ni mbiyani hano préfet mo bangi noon ni leydi Madawa noon ni haali dow himɓe zamfara hano ferɓe garɓe hano nder bangi noon ni ɗo ɗo min dernata habaruji min e fulfulde Saydel lamɗo holli min jaamo min gaddan habaruji gom min jottintomo sibe mbiyani assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu
kettine sigilaji studio kalango kadi to tawaɗo nder duniyaru do facebook studio kalango wattu joɗa kaalen mo studio kalango
ngam martude kumpa ko waɗi nder leydi Niger
ñande fuu jamɗe jeegom e mintaji sappo e joyi
studio kalango yaadu leydi Niger.